yande joyno wittodi emin tagi sappo e joyi e studio kalangu gonɗo onen kettini nani habaruji men e fulfulde ɗiɗimin Oumou Oumarou janganta on. On keɓan laaɓal dow dimma bononda toɓo gaɗaɗo ɗo nder galluje may. Hoorejo leydi ni watti daane dow cuɓaki duuɓi ɗiɗi sappo e go'o lasso e go'o partiji gonɗi gaɗa laamu gum e ɗi gala gaɗa laamu gum ɓe kokki bawɗo hunduko maɓɓe. Yewtere men pindino hannde yeccata ko nani dow poporoji indirteɗi kaabu kaabu ɗo nder galluje may. Gaɗani bononda diyam gaɗaɗo keŋan nder suudure wuro takkiŋo e galluje may. Nder wakkati oni bandiraɓe amin ɓe dokkoye gite nder wuro hano suudure gam faama noy fi o wontiri. Wakkati on ɗon ni jo wuro hano suudure noon ni Hammadou Tinni o fantinimin dow fi on ɗon.
Pour le moment nous avons enregistré plus de
Ginanda ni min keɓana na cuuɗi capanɗe joyi ko saami ko watta nimɓe keme tato kamɓe goni ngala to natta e haala ka kalten ka keŋan lasara waɗi nawniɗo junngo makko kan heli dow ko yawine o yara lokotoroore. On jii du ministériɓe puɗɗuɓe warde 1440 min keɓi mballa hannde subaka oɗo hoorejo gouvernement o nildi ministre karjuɗo nder reedu leydi dow inde makko o wara o ƴeewa bonondaji gaɗɗi ɗin kanko e ministre karjuɗo filla yurmendeji e mballa o hoƴƴi aadi du e waddande mballaga ɓe ndiyam ɗa ñaami
population sinistré.
Garten ɗo nder galluje may ni bononda hano dimma keŋa gaɗaɗo noon ni ɗo nder galluje may hano hoorejo sarusi pabatoɓe himɓe noon ni colonel Bako Boubacar noon ni o holli wiide ko waddi hano bononda o no nder mum noon ni rafi wotaji lobbi noon ni to diyan ɗan hano doggata noon ni e fahankasen gayɗe gon noon ni bonɗi waseteɗi e ko nandini noon ni. Mariama Diallo kenda o yewtidi e makko.
Le bilan est de 53 maisons effondrées qui concernent
warde joni cuudi chapande joyi e tati kanyum ko mi limi ko saami
ko watti himbe kam tata chapande joyi ka woni wala to nata de ko woni hen woni yettore Allah sabu min nanay fu maydo min nanay fu nawni do kenyande enda seeni suba ko be bimi wadi nawni be kanon nawnan enda sattay sanne e mabbe ko woldi gondu kon nan ndiyan nati mu heewi hono galle didi goddi kon nan ndiyan nati muddi chaamay kay de ndiyan nati hen hoggo so geji tango to ndi biyan gondu kon nan ndiyan nati tobe ndiyan be kenya noon itta ndiyan ɗon faaɗiɗa maayo fa warde hannde ɓe gondi dow muɗum laamu du neldi ɓen ɗon jawabu ko fokkinto hakkillo waddanaɓe du kondan moƴƴere yaade himɓe cuuɗi mum caamɓe hendan ɓe ballitirta ñamri kañum e kulle goɗɗe ɗe ɓe nawtorto tamadu konda hanoɓe hokkede ɓe fo illu no kenya ndenda sapeur pompier ɓeenɗan kañum e faande policiɓe ƴeewo wiɓe windi inɗe maɓɓe fo fa gassi.
Hoorejo ni Croix Rouge mo leydi Niger noon ni wuro hano Agadez noon ni hannden ɓe walli himɓe ɓe diyam aranan ɗan noon ni ko waɗi bononde noon ni goho e lewru juillet nder commune on noon ni kulle goddotirɗe ɗe nder ɓaale noon ni ko watta hano kamɓen capanɗe jeenayi e go'o koɓe fi o memi nani pantinol gol Azise Tourawa wo hoorejo Croix Rouge ɓangeere Agadez noon ni waɗani bandimi Moussa Mamman.
On a recensé 91 personnes.
Min bindana nanimɓe capanɗe jeenayi e goho les commune Agadez ɓen do keɓi mballaga ka guineji defirɗi ñamdu yaade payanɗe ɗiɗiɗi ko tawa nder mun e gude tattati e arkillaji gattanaɗi safari ɗiɗiɗi e guineji filla laaɓal kamɓe daage jeegom e gude jeegom seni wi'ama cuuɗi caami fuu guineji kewɗi na kalku ndenne ɗum waɗi ko ɓe mballita e ɗi guineji na du faa ɗi keeda nokku guineji kalkuɗi ɗin noon faa ɓe mballite ni noon ɗum du dartanana himɓe ɓe toɓo ndiyam aranan gaɗɗan goho lewru juillet ɗam liɓuno cuuɗi mum caggal ndiyam ɗam min gaɗi taykaki am e neddude ɗum walloɓe amin fedde himɓe Croix Rouge ɓen waddanimi guineji ɗi
fournisseur kite la.
Nder haala kani hoorejo leydi ana waɗi noon ni gam barke battu keɓol hano hoore noon ni ko laawol capanɗe joyi e jeetatɓol noon ni ko leydi men Niger noon ni o holli wiide imo hiɗi cuɓaki hano gata ɗeɗi ko hittane duuɓi ɗiɗi e sappo laso e go'o noon ni waɗire nder laabi lobbi sigilaji ɗiɗo waɗe fawoɗa far ɓangeji hano partiji ɗi gonda e laamugun noon ni ɓe kawri to wuddu hano parti mabɓe noon ni FDR noon ni ɓe mbi haala ka hoorejo leydi haali noon ni to maɓɓe ni hano haala ka hana fuyi Mamman Sani Mamman noon ni secrétaire général mo moden F Alumana o yewtidi e Moktar Mahamadou.
Les élections, c'est des faits et se traduisent par des.
Cubaki gollal non ko wodi gollitirde mudum tabitide ko yiete dun se gollama wana hala gorko tam yiete sey golle fa yie tiagal maju Issoufou en gi ko wadno dubinade sapo e jeegon cubaki ki la attaque wada lay kasanan ko tabintintu du konnani dum wana gonga woni cubaki ko hanno wade ko filo conseil yebido on gi lawo lamo adi o hadi dum dum wada ka fa wara joni nene ya warta maju fu min kay ankay ni dum do mi yarda
Je n'y crois pas.
Farbange da partigi gondudi e lamu gun nonni hano horejo kawjinado e cubaki leydi nonni ko PNDS taraya nonni umo mija ko hala ka horejo leydi hali no hani partigi di gonda e lamu gun nonni hujja monanna tabe der fedde hawjine e cubaki leydi seni nonni delle ibe gatta dan e mabbe nonni be gara be koja hanno kuje mabbe der si der seni nonni gam be gadida hanno sigilaje cubaki ko hitane dubi de nogay e go ononni Boubacar Sabo o yawtidi e Moktar Mahamadou
Le président de la République a toujours
Parajo leydi Niger wawtu fusi haali sey holla wiide ke 2020 noga e gonde ndan darto wada cubaaki laabuki lobbiki himbe fu yardi do mudum to o miccintira du kondan ni wakati fu dun don kay sa Allah jabi dum wadan ko hollato dum wadan se ndari seni o wattaama non don golla golle mun no fonditi faano wodi de ko wela limin don ni woni ko himbe opposition dum be gala e lambe ndan cali ngatudi himbe mudum e ngar jodo min golla le seni o sabu minen gubal wombe lambe no kuitati min godi on gubal be wala e lambe du no kuitati ni wodi be ngarani min nati min fu seni on golla ala wada faawu sabu seeni o himbe faawu timo ayidu konna horojo leedi e hor mud miccintini dum ele hala mud
comme l'a rappelé le président de la république
horojo leedi ni hano Côte d'Ivoire noni Alassandra man watara noni o hoji ni ya noni yafugo noni ko watta bibbe kas noni kambe en keme jeetato noni nangabe der fi fitinaaji hano gadudi noni wakkati ko cubaaki dubi nyadi e sappo e go o der mabbe jon suudu hano horejo leedi hano kiddo noni Simon Bagbon noni umo hen Sumaworo yayani horejo hano bibbe leydi Côte d'Ivoire gombe do de leydi men Niger o wi dun no dokkan en dan chaka bibbe leydi Côte d'Ivoire Alassane Kouzi Mohamadou o fanto yewtidi e makko
Look president Alassane Ouattara c'est le
Alassane Ouattara o bi leydi non jiddo portale yerudu no wiri dum wakkati fu kanko o tokkana lawol o fay boani gam majjum wadi ko wi o yafake himbe nanganobe kasu fudube der dubi ujunaji didi e sappo e goma den ne dum hollata ko nimbe semburi fu tilay sayde accendiri hakkeji de ko yida wontabe portale e jonde jam warti der Côte d'Ivoire no wodi golleji di Alassane wadi e wadde pelle e tindinde nimbe e wiide ko yafamu e tan woni mo sala majju fadde nimbe no kewta portal e jonde jam le Côte d'Ivoire
qui est la cohésion de la Côte d'Ivoire
gomnati leydi mali ni kenga ni altine nonni andini wiide ni ko watta hano biroji ko wote nonni kandi keme tetati e chapande jeddi e go o kambe goni kebay hano wadi han cubaki nonni ko hora ko leydi gadaado hano nogay e jenay lewrujie garafi hano denaku der jamde de partiji di ganda e lamu gun nonni e fedde union européen on wadi nonni o jabi ko watta do himbe hano ujinaji keme didi e chapande nay e joyi e keme jeetati e chapande jeetati e jeetati kambe goni hano wotaki der region momopti sobirde hano Tombouctou nonni e fahan kasen chakantaraji nonni segu kulle kewde kambe kolli ko wadi ni hano wote o wadaka nonni dun do wakati on don ni har ko jewata nyalane worden ni ko watta hano horebe tefube hora ko leydi nonni sappo e jetati yade nogay e nay kambe tefi hano ministre kawjinado e cubaki onon jippine to be cini wadugo hano burtaki handen de nonni Hore e polisi be ni be leyde me G5 Sahel nonni be potti do der galluñeme be potti do der galluñe gada portal mabbe ko kokkol andal ko balde tati nonni dun do do gattol jungo e cap Sahel nonni dun do ko no hokkambe hano sembe ko sembintinda har ko jewata hano fi denaku be keba sembe do mun wakati on don ni horejo kawjinaado filla bi en ni hano kokkol andal gal nonni holli wiide jehol yeso hebama gan leydi men Niger di nonni hakika holli bawde mun do ko jewata hano fi on do
ce séminaire vise à renforcer la
batu odo yebeydude hono sembindingol no endan har ko jokkondiri leede joyde enda do lawol hono polisibe jogibe ande samne illa dubinaade de sappo e tati wonno ko min puddi gollangal enda min ekintini ko watti dubina kema nayon fa hande dubbe leede Niger noga e tati ko nan laata ke wawbe ekintunde hore mudum nen dum walla leede Niger ko a nyemintine yaade yeso dum e basi mawdo waawi jogorede latudo ko nan mamande har filla gollangal endan e do jogondiri leyɗe wonɗe G5 Sahel. Ko duminaaɗe sappo e jeɗɗi min joƴƴini wuddu gollal ngal enata wiyete Bamako Galo Lamado Ndi Mali ɗon walla har filla ko darto sembin ɗingol e gollidiggol e dow keeri leyɗen endam, saabu leyɗe fuu eɗen anndi fi goto o muradu goto o won koɓe ndiwi.
Donc il faut trouver une réponse commune.
Studio Kalangu.
Sigilaji Studio Kalangu.
Der Gallu Nyemay.
Do Radio Amfani.
Lambaji Hembere FM.
Agades.
Do Radio Nomad.
Lambaji Hembere Go'o e Toɓɓere Jeenayi FM.
Arlit.
Radio Ikokan.
Do Lambaji Capanɗe Jeenayi e Joyi Toɓɓere Go'o FM.
Difa.
Do Radio Amfani.
Lambaji Hembere FM.
Dosso. Do Radio Far'a.
Lambaji Capanɗe Jeenayi ɗiɗi FM.
Filinge.
Do Radio Mouriya Talka.
Lambaji Capanɗe Jeenayi e Joyi Toɓɓere Go'o FM.
Tilaberi.
Do Radio Tebonse.
Lambaji Capanɗe Jeenayi e Jeɗɗi Toɓɓere Joyi FM.
Maradi.
Do Radio Garkuwa.
Lambaji Hembere Jeɗɗi FM.
Tawa.
Do Radio Tambara.
Lambaji Hembere Jeɗɗi FM.
Zender.
Do Radio Shukura.
Lambaji Hembere Joyi FM.
Studio Kalangu.
Nonno ni min gartan far bangere hano yewtere men pindinol nonni hande ni min kal nonni har ko ceewata hano gollal taksiji nonni di hano poporoji indirteedi kabu kabu nonni hano huna non ko hada do der gallu nyomey de hande de ni ceewama hano sokkabe ummatore hano korrido hano filu mako do der gallu nyomey de ni ceewama far bangere bi en kwarte gi nonni sokkabe ummatore be kambe gonbe koja himbe be jara hano kujo gon nonni wakkati on don bandimi Mutari Muhammad nonni o hokkimi labal do fi on don
kabu kabu ne irum ko no waytajino
nebe sukabe ummatore tawabe der bangere kwarateji le arrondissement didabo mo gallu nyame wobbe no wada gollal kabu kabu amma sumana gondo no wada kabu kabu lebbi didini warde jori o hali ko sabi ko mo wada gal gollal
salamu kabu kabu
kabu kabu dun non gollal amin min fudo jido min do min jogi talki awjol nenne wobbe no an taxi wobbe ko nan no gollal e badeji gollal gal ni woni wala wada ko min nat ko jida dum minin kwaje do enda himbe min jarndo goudron gendarmerie to enda min yo do enda min jarbe to ete Karsamba hôpital de référence on don nokuji godon chapan nay chapande jeego fa hember se wadde sanne min jartana be no kuyto mota njata
500 daji
dey tine ngoye be ngoni be kaba der gollal kabu kabu ngal kettine Hamma Musa Sumana ko hali do mu
daga enen na hedde essence deux fois
wakkat go sanmi itti cede essence mi wawi hedde keme tati na keme nay na fa keme jeego nyande gondu kondan kebata ke bacede essence ayi mi woddu kondan ciga tato wuro be jogim be nyannami ndene gollal ngal endan e ngal be ngal nafa kan kay sanne sabu baande gomnati a nangi min do dum no buri en ye wujowi nangam
akakama
Muhammadu no sukano gondo no janga momin jewtide mu o hali nafaka badaki kabu kabu
mungo da waji akonisa sunata
en walla min sanne buitana min lawol du konna sabbe ko tala na do nan do goudron gendarmerie do be jara min hopital de reference to buri chapanay do neddo yoboto ayina ne la ala du nafami zala kabu kabu o torro no wodi sanne yaadu e koyde
tema kamuna ore de gaski
gollal gadol kabu kabu gal hunde non ko hada der gallu nyamey wakkati mo min jewtidino maire arrondissement didabo mo nyame en o wi'i ko kam en andana gollal mabbe gal be goni ni be ngada dun non le cuccuka gam be kaba be kumta hajeje mabbe
doni min darnata on habaruji men e fulfulde sani bi en ni balanta jam wali
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena e jeddi fm
alit
do radio kausen
lamba chapande jena e nayi fm
Jingimi
do radio Dilerem
lamba chapande jena e jenayi FM
Kabalewa
do radio Mambio
lamba chapande jena e jenayi FM
Dogonduti
do radio Dallon
lamba chapande jena e didi tobere jetati FM
Walam
do radio Baru
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Tera
do radio Liptako
lamba chapande jena e jetati tobere jeddi FM
Dokoro
do radio Muria Dakoro
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Nyamai
do radio Scott Mukwartaji
lamba chapande jena e tobere jena e FM
Madawa
do radio Sarawnia
lamba hembre didi tobere go'o FM
Tanut
do radio Damergu
lamba chapande jena e jena e FM
Studio Kalangu.